Yeriko oya winesha umwanya reka nigiri Yerusalemu iyo umukwe azasanga sizaba nambaye ibicocero zambara imyenda y'ibitare Yeriko oya winesha umwanya reka nigiri Yerusalemu niho umukwe azasanga sizaba nambaye ibicocero zambara imyenda y'ibitare Yerusalemu Ziza mugi mwiza
Zanyanja nini zami za mato Atabarika Tuzai genda genda hejuru Uwo musi Ituzongera Uba majwi aducinegeyo Yesu wacu Azaba twambika makamba Uwo musi Nituzongera kuva majwi aducinegeyo Yesu wacu azaba twambika makamba
Yeah.